there's a promise, you know. Young Lip,
Rip, bang, bang, bang. Django Max, Mulaudi. Yahoo Empire.
I see it.
Nishasema hadharani na kupenda na kupongeza kunizalia mapema. Wenye chuki kino mobaki kulalama.
Oweo
wanawe mina hisi natosha.
Onanalala
kama mkebe tuwapake ya kirangi.
Ashika ukuta
kama ndoto za mchana watu ote.
Nishalala
mimi nawe tuloketi tusibeti. Zile beti ni tuziposti toto kiwanja utapenda. Asha ni karanga, she's na maka. She's so beauty angel, she is Mary Mary. And I know the wanja, why can't you be like that? Washa chelewa, ungenyo shapokewa. Nisha elewa, kuwa nawe so jutia. Wakihadithia, zavi cheche na kutetea. Na kukabithia, moyo wange chineke.
Zotonzo, zilegeze kudekeze.
Lady na wanda.
Sifu wan, moyo wange urivike.
Lady na wanda.
Zotonzo, zilegeze kudekeze.
Lady na wanda.
Sifu wan, moyo wange urivike.
Lady na wanda.
Biki chop, onana biki chop.
Kubandure.
Biki chop. Brikito,
Bandure,
Brikito, oh, oh,
Bandure,
Brikito, oh, oh, oh,
Bandure.
Napote kenya toto wanitia tetefu. Mahaba kocho kocho wakianani habibu. Jinsu livo tunukiwa, songa karibu wanga ya wasimu. Jimeze beze kiduchu dia, tukipoti ista wameze matonge.
Legenda wanda,
karibu mjengoni, karibu dia. Hamna tozi, karibia. Tungo nzuri na kutungia. Of course I love you, get it clear. Hapa mambo mchecheto, mchecheto. Kihisi mdundiko, zidisha na moko. Shaoda bajaji ya kujia. Baby ukitaji uba, talipia. Unaelewa utamu wa mapenzi. Ukizama moyoni, unabudi kuspendi. Shobo shobo nyingi sipendi. Ushafika langoni, ah, ring bell. You are one in a million. Well done to all of congrats, full of trillion. Kupa chansi njo karibu, mtoto wa mama usione aibu. Jidekeze taratibu, nikuchezeshe birikicho.
Bandure,
birikicho. Ukiinama birikicho.
Bandure,
birikicho.
Zotonzo, zilegeze kudekeze.
Lidem na wanda.
Kifu wan, moyo wange urivike.
Lidem na wanda.
Zotonzo, zilegeze kudekeze.
Lidem na wanda.
Kifu wan, moyo wange urivike.
Lidem na wanda.
Birikicho. Onana brikicho,
Bandure.
Brikicho, onana brikicho,
Bandure.
Brikicho.